kuonyesha hard way mniga na lua na mamba so maneno by the way wamesiwa di kwa kanga kwa sufa away I've seen uchungwa sana baba kabla je pass away rafiki kwa kwela likuwa langa I'm from the city where I'm doing my shit kuna wana wana roga fuwa nasema god did tushapigia kwata za kisoja mlenye moja vipaji vyetu walivyo na gabe nimejigadi kwa kombola la utambi mwanga na radi najijua swa kishua mana kweswa mnami radi mambo ya house party ni machio kalwa jiji miko zangu shamba saba haru kwa kimbiji wanansumia mialiko na bando siji niko zangu tabata na mwanangu badi wini when to reach I swear and some bitches are scared chucky na wewe sababu ya uongo na umbea nilianza tupa mawe masnicho kasema na utea nafanya yangu kama moni siwezi kuwa mangwea my swing doesn't chini air contest na usikilizo kibishana kina motra contest Truthworthy, yeah. Trustworthy Marafiki wa taku kanga taku rosti Ufunge biashara kose kodi kose noti Wanajua dikona kitanda chako itakukosti Wezi lala kwenye level kuna uzuri kwenye struggle Chungu kifanikio watu wanataka ulicho nacho Sometimes jai bila kitafunwa Napotoka pakame ndomana kichwa na kuna Gumi kali haifai mbele ya zuna Unajiona unatamba machizo anakona Amu Naona matozi wako bize na vyuma Naona madam zao ni dozi mbili za zuma Mweza koso ndevu tu mpaka pesa nimezifuga Kwaji na madawa najua jinsa kujichunga Lengo nkupige pesa kwa rapa mambai buda Mwandishi hadi low na ulize sore na ihuda Let's go Say Majengo soko Malu Roof Zengo
Kaniba
Fresh out from NigerRemix.com
Take five now